Ewe, phakathi uyabuza uyicela ukuthi ubani. Hey. Uthi yini? Ewe,